Panman Shivo.
Magic's anger on the beat.
Tamu sana, tamu sana, mani. She said tamu sana, tamu sana. Tamu sana, tamu sana.
She said give me some more.
She said tamu sana, tamu sana.
Dam jogolet, kwako janja sina, ujanja sina. Dam jogolet, sema mimi janja sina, janja sina. Dam jogolet, mimi kwako janja sina, janja sina. Dam jogolet, sema mimi janja sina, janja sina. Dam jogolet, tena vanilla, nikimpa toche, anadai rudia.
See you don't have to say it,
I know you.
Janja sinaga, sina mpango wa vimada. Ningesha konga gali, ningekonga nyumba ila mkwanja sinaga. Vile sina shida kwa diva, vile mina pa bila visa. Katoto kana ng'aa kwenye giza na macho malegevu kama kamekula wida. Baby you are mine bila shaka, kwa wota mina data. Sema kitu gani unataka, kwangu mambo plan utapata.
Hali uyachum,
nisha zimatani kwa room, don't nipe rani kwa chum. Sija nikatani nyo sum, akili zikapani lendum.
That's not fair.
Tamu sana, tamu sana. Mani, she said tamu sana, tamu sana. Tamu sana, tamu sana.
She said give me some more.
She said tamu sana, tamu sana.
Dam jogolet, kwako janja sina, janja sina. Dam jogolet, sema mimi janja sina, janja sina. Dam jogolet, mimi kwako janja sina, janja sina. Dam jogolet, sema mimi janja sina, janja sina.